patamako inda na likolo nanokeli mbula libanda na kozela sale namemela ye bololo ya bolingo andimanga nalingaka ye sale nanga
peyo sale tikero sale sale peyo sale tikero sale sale
motino nininga narakizate nalingiyo
Sale,
moi singa na lingaka.